adafo pa uritie Adventist World Radio Ghana eni da swonni ne yabawa kwen mu bio yedowa ma abribia no ye manya me ho kwan ma ne treyen ne ebeboa enu ti nadju medie ne a edidi swonni asafo akoma enyom apomudin koso ene breimu no kwasem bomodin a tie na migidi se enkwe wieye no na waye nshira
Ebeneza, de otumfo nyankopon de ebeduru nne eniu ye she na otwe ase nyina kakran de biara da otomye enanso wa otomye bebe ya obi amani agye se masane wodi ahia enne aba ye dwumadi atudi asafo akoma no so e ma renfi da se me se enye ya epo e bible adesua ene de broad de biara da na otwe bia mu woni a ye de eba na otwe wedi na no atudi se e free
Ahomasomo
ko seyim no kakran de fiada de no ye de nyinyi ba na wiye na e fiada e beto aso adwentwen de esun na awche nyina ho memeden de kwakudua menimenu no bi na de adisun ibrawo
meden ya de Rebecca Kofi
mensu meden de osa ebempa
ye bo mpae
kada wase onyame tumfo hoye mobo ne be yu ho adi kire wo wase mu Kristo di mu amen
amen ye beto aso adwentwen Belsasa na hinie na pontoo akronkronia ofa ye de wure fie free daniel ne fa ko na nyansa fo ho ne nam no soma beba hini no ebe hwe ase no yesu somwe discuss
e addition se si sua e dru ba bi ani power asetene mu no ye hwede ye wo
aha
ene de atwa ye ho hia ene mpempenso ne te bia ye dru na yana ya junior say bibie nwe betima bibu afa yeso enu bi ne to be sasa no so hun oh say e wo die bidie mi wo madwuma ye wo mi rene me ma wo me ka ya me ma do me sifia wie
mami bi ka say wo se me ne me kunu die ye ni ohiantam kwan wa
bibie nwe beto ye
se ye ni ohiantam kwan wa de ye dure die
enu bi ne course wo no o say e wo musa ye nim sa apuntu emu niema nyina de nanso ni nim se e ko so bra na media ne pesha asrafo aye krado e betu baba e so sa no
ah ene afina me ya te asem bi bisa ona no ase na je sa apuntu na nkasa de na enye bone e wo mo time no ne wo mo mreso
oh o mo bra na apuntu de enye bone party de ese wo sika na bibia si na to party enye bone
but e bre no a na wo de top no sa bre pote no a na wo de top no
enu ntina de hwe ni mu no e da bi o kan o se se na nani atia na dwene mu do a no o kan dani asem no o se se na o hene na dwene mu do a so ho nipa So na dwene mu do a anka sa bre na atamfo atwa ho ahia no enye bre de top no what you say o se nipa nim nie na bibie ni ho a e wo se eye wo na hia de ba be wo fasu abanane aduane e beso wo fie bibire ene nsu pi oh bibia ye kama ye nti ohene be sasa enhu no ha obi e wo ho se obeto pono bra atamfo atwa kuro ni ho ahia Adi ashe.
Okay.
Yesi kombe boy, yesi kombe boy. Ma mu
nyanya.
E Ghana ha komba, mimi ni mabushya nkoa di. Adi ashe. Wadwene mu ndo. Bibia bitumi esi. Sai bi ne to wo hene besasa. Ti so sey yesua. E ba sa, obi anso abesa, obu ani gu niema so no. Wo ya hantan homa so no.
Oh, okay.
So because de niema na atwa ho ashi ana, wo de no na.
Wo de hoahoa wo ho.
Ano na wo de wo ho atoso.
Okay.
Nso yen kai se nyema e wonyi na no ni kwasi e de ho ahoyo sense de e wonyi na onyankopon na de man onyame na de man nti ye ye home ye bibia onyame na de man nti se ye wo bibia no kwansa ye de ho ahoyo ho se de ohini besaza e ye ye no so wo hu etwa se ye brain ho ase e hye onyankopon enyunu ase
Asa sa ye brɛ ye ho ase ehye onyankopon tumi no ase fisɛ no emu ene ye ya ho ade nyina mera ase ade sue de brɛ na atwe nyina fa bel sasa ho no ene fie de no ye de asi ha men pa bɔ sɛ wade mu ana twene ho ye pao twene ho ye pao na ho sɛ ensɛsɛ wo de ho to ho so ensɛsɛ wo ma bibia ye kɛsɛ kye nyankopon ensɛsɛ wo ma bibia ye wa ho ade ade nyina mu otumfo nyankopon na ye da no ɔmo wa wo And then so, not tenase, na fa wakwan nyina hyede sa na waboa ama wiye mu dia ma wo me se osu trust braye bo mpa ya ma wo
eda wase onyame pa inipa ye mre mu ye mobo na de ade ani huna de ho atoso no intimi se san free ho Kristo di mu amen
amen
Pomodin koso bedu se ya de bro ya moshia makwaba Dr. Morris mensa wo menche wo ha ya di bro senior ya nishia edin komo fa ya pomodin ho semu no enen so ya shia ino ya behwe bibi kakra afa anwadi ho ya di ehuye mepanwa oso panwa ya dwa ne di nyina ya nwa den na Dr. Bitumi aka fa ho edi ache doko makwaba
yeja
if it say
ewade adomboko
ene yenhwe bi kakra fa yedidi ho anwa 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 it is saying
okay me da sibebre echia ahwefo nyina anwa eyade a ehuhia wo nipa asitene mu ene yapomudin mu nipedua na ehohana yehuni sana juma ahudu obibri eko soa anwa idi mwa kotini kesepa ye moja anwa fra mfifri ya beba ya papa ansana nipedu ya nipiti miya ye juma di mfifri efinya fe mfifri mwabano anwa eka juma di ni hon enye mahudu upi ya eko soa ye imuno anwa eka hubi ya nuntina nyame bo ya ino inuane ode ma ya ino se wa anya anwa mfim na wo wekekekra na nipedua na ye na anwa de frimu nti wo fa bibi ti se kube na wo ya nipedua na nkasa no echin inuanenu ni inyamu frimu wiya onya anwa nsu frimu nipedua na nkasa yi anwa edi fi eduane na wodi ni wo we nkate ya saa na tie ni mpesa metwe adwen su su se sia ansa ya ko aditititu ni so ni se eduane ya ma anwa bia hu anhu owekekekra na etwa se hu se eduane we ma anwa
okay
se udi palm fruit abe udi abe keke wa nkasa no ohu ni se eye anwa wom ana enwo ewom uwi kube ya sa owe enkati asa nuts ahudu bebe owi out mu se o we die wan na be fa emu no wawe no aga se emu no ebetimi ama anwa ana mafa eburu mawe eburu mi se eburu ebetimi ama anwa ti se obi ka se waya anwa fi eburu mu aba oda da wajin eni ama e ma anwa no nyame abowu ni pedesini a wa ma onyansa ni hunu mu no wode ka wa no hu ni se we anwa wo enti ye wonye ma bebrea enne ama obi asori a o ma ye wei na anwa mempese mebo company bi adi so
yeah.
But bebre na aba edwa so meboa bebre be aba edwa so uduru ha hwanhwan anwa hwanhwan oil hwanhwan oil vegetable oils ni hwanhwan hwan say entos ye anwa film hwan say moko ye anwa film green pepper ye anwa film. And the vegetable oil, no, what do you mean? My name is Nyame Kawate Masia. Basically, no, Nyame bought nuts. Say, no, na yenya am going free.
Okay.
And you bet it, coconuts, ground nuts, and a pea nut. Oh, San Nyamano, and a year and what film? A year palm fruit nut.
Okay.
A bet.
Okay.
Nad adjuno, ye ye adjungo, ye ye kubemwa. Oh,
yes.
Share butter naturally. Own said in a butter no eba. Inti nyame abo niyama emaye anwa dida naturally. Yanko forsoon for being mekaho. Inti
mamisa, sa way and yakupon, I should say. Say you need cutted dear Nina Kakahu, you know. Say, this is a queen between more beboy.
Good. Ye beba eno no ni ne benefits ni ade ade nyina so but before no pese me stress you on this point
okay
because e bi di anwa bi anya anwa omo ni idea as to how it came about how it was manufactured bebre ebo anwa bi din etodi omo ni me ade ya anwa no but simply say ato ni din say vegetable cooking oil say bia ye di we na ye ye se e kwan we su na de fire ye ye no duduo na anim but o moto didi anwan so e ye very very critical substance a e ko mu a e se o make sure say e ya de pa
de
bi e free no e ye okay anwa bi a ko mu a e twa say timi fra o moja no na moja ne didi juma se o chi nipa moja anwa e ye part of it obia moja anwa eka ho mbacho otima se enti nokran ni se udi anwa bi e befra wo moja no na akọ adwin ni mu akọ kidney ni mu or liver other organs e wo mu no sa moja we ko di juma abo ama organs na ye juma yi a fa ni pedua no tutu engine ho na ye hu the type of oiler udi ma engine. Yen sorry enko fa kerosene enfengu engine mu kerosene ye oil meboa
ye
sorry yen fa ye pe engine oil ameka engine oil o min ka fuel ye sorry yen ko fa enwo enfengu ye car engine emu se eye engine oil menim se ameka otimase engine ntimi fen di juma Nyame engine we obo ye ni pedua engine no. Wa kyerɛ yen enyama naturally. O rekeke, unhu keke, unhu se anwa ebeti me firi mu aba. And that should be our only sources of oil. San nyama na ye nini mu no. Se kube, se abe, aje, nkuto. San nyama ne nyame di ama yen, enkatsie. But ni abe e jasu aman fodi e chiri no. Ye tufu se. Yen sane enfi hun. E di how bebri be, e di beye. Bro ni beba beka chiri se, oh, kube nwane nwane huwa huwane nyama. Uwa pressure ni, uwa diabetes ni. E nyama bebri mebua.
Yeah.
But, na oil ne uwo jama ansu wani di, ye jama mudi. Wane say, se uye oil bibi ya, ube timidi mwani nrodi akangu, uwa kofefe hii. Yenyenti mwani nro anka sase. Mwani nro, nyamine bon mwani nro. E fomu nkwane fi. E fi baby ya. Nipan timi nye mwani nro, ewa laboratory. Na wakache me se, ma ye soso and so oil, cooking oil, fortified with soso and so minerals and vitamins. Oh boy. And yeah, so the minerals and vitamins that are needed in oil, no. Nyami, wa di agumu ewi. Nti unya ya angwana, kubena o yefri mono, nye minerals neka hon. E womdida, wunipa, unti mimpo, enkong kwa extracti, mineral bin fri nyani mu, enfambe shed nyani bimu. Enye juma.
Enfa.
Nyami anyani sa. Se wo honu mwa wo yano wako fa tablet bina watafruzi wedi ya vitamin C. Ya da da wo. Omko chifri dene mune debe yeye. Enada bebre koso ya pomu dene mwa. Nimdiye wengi na chirino. Yegusu ya ria ye wu. Anu keke she speak to us. Se etwa se sa kwa yechi. Wiki etwe mu yeye miko baby. Mi mokro nidi. Mishia mpenifuo. Ankasa umwenye ni ache. Madam for Bako, ne nana, edi 137 years, or the hunter was his year, or sorry, Nantico by any bibia. Just last week, what do you say? Menam, make a health program. Michelle, mammy phobia or mobile program, Jimedian, I say. Me and I'm saying, I'm going to for see Debbie. Maybe Sabako, or see you on a chili bakura be a duni. Almost a palmo. And I'm beside first one, the penins with this, and see, we did 130 years. Nechiri bana mbisa anono, wedi almost 100 years. Kokromo kohe, omwe didi eno, eye, titi, nye ye ya duye che se, eye titi edidi eno, eno anono omu namso. Yeka oyela, e hawa, e diaba, e ne, ewo omayi gane mwa, e nyasa mketwa. A, obia wo diabetes, biya mekashi oplein. Se intia, yenti min transporte, nye ye freno, e si chiri keke. Oh, and our glucose, no. Yes. Into your cells, no, directly, no. Aye, oil. And your oil, be as the hydrogenated oils on the market. And one amount for, and your man, your man must say, and your one free. Your man, old boy, you know, say, you bet me, I am one free more. Oh, we are one. Well, boy, then he said, yeah, and one free free. Near one money, say, and your one free, no. Catch him, Mr. Corn Oil. Me jumwa, a brama, a bread young mamba.
Nimdiano, is it Nimdiano?
Wait, oh, say, you're free women in any view. But I am dumbo, ye higher home.
Of the four, aha, and a day, a pump dean, and cost so, Jumadin, busy Dr. Morris. Mensa and a tenant can in fact a better production team nasi or my boy yipa emane ye did with the edia bell unless a better nasi sanson a mary name Rhoda no munina bedo masi madame bell or no and a hair to no manina de my na edit my di edi bromidin edi imano kumi muchaye ye basis ya
Odofo wapomu din hu hia nyame ti mehye won kran se obefa adesua onye fi djumadie mu mayenti wonka freye si number iso 0501561849 misi subio 0501561849 wetin mi so atreye esi ye email address so a eye adventistworldradioghgh@gmail.com adventistworldradioghgh@gmail.com wetin mi so atreye esi address so adventist Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Adofo memo akwaba eba Ebrimu Nokwasem Jumadi. Eye Jumadi a Onyankopon asem a yemfremu na eye kroje ene yedebrew. Ene me kanfo ama asenyabre na tiedie onyame pese okachira wo donye mu. Meden de osofo edwednya akọ. Na asem a mede ebrew no mato din se who is the Lord to you? Wonan wonamom no wasetena wasase so no. Awurade oyawode en. Etode bia ebi ka se me wadamfo bi ebi se mi wonua bi na asetena mu awote se nyamsom ni no nyankopon ba no awaye awurade Yesu Kristo no wayade en edema o yankopon ngoma otwere koma romanfo no etia eye nwotwe chemu adiasa mienu no moma yente onyame asem dia wan kame ye ono aneba na mom ye nyina nti oyi nu maaye no ebe ye den na orimfa ade nyina nso enka ne ho emedom yen hwan na okasai Paul eda onyankopon ne mani ye ne ne kase ye di ono nyame ne wan kame ne doba kro no na mom me no ye die nti me no ye nkwagie nti woyi ne doba kro pe a o ye Jesus Christ no a ono nti me no bo ne nti owu animguase wuo a wa senua no so no kasempa ni se to da bi a na ye hwe Yesu o san senua no so a ya na ye de atade kakra atitire na sen mu no kwasem ni pa Yesu kwa senua no so a ye naked a atade o entima bibia enkata no ho hwan ni awurade ema wo wasetena wasase so no kwasem ni debia ye hu na senua no a ese sen kameno ni etara senua no so nanso diboye ni wo enye onyankopon fente no so wo soma ne doba krope a wo ye Jesus Christ no se wo mewu enye me ene wo nkwa ndebre bia wo kwa mbedo se ubeye boni bia no kai sa adiyo ya onyame di amaye odofo a wotie mi e wo brei mu no kwasem jumadi mu no onyankopon wo ye the bread of life ento ka Yohane tinsia nchemu aduasanim no a wase mene enkwa paano no die odi mi no a ekomo ne no da biara da ene nti se unim dia Yesu Kristo ye de ma wa don me pesa me kamfo se he is the bread of life enye no nko a onyankopon ba Yesu Kristo no wo ye spring of water no kwasem ni die obenum sansue bi no sukom erenne no asase su da enye ensuhunu ana ye ka na weye ensu a eye nkwansuo enti wo kenka Yohane 9 chemudu 9 no a ho ana oka asase nwe eno achi no Awurade Yesu Kristo a enne me di ne ho adanse a kire we no he is the light of life many viase han do di machi no onante sumu da Yohane 18 wotwe chemudu mie no Awurade si se wonnim no a menka nkyerɛ wo sɛ o wɔyɛ enkwa paano wɔyɛ enkwa nsuo wɔyɛ wiase yɛ nam yi a esuma ba mu no wɔyɛ mu han na ɔsan so yɛ the way of life wo kan Yohane 3 na nkyɛ mu nsia a wɔsɛ menne nɔkrɛ enkwa ne kwan obi ntimi nkɔ agya no nkyɛn gyesɔ nam so ɔdɔfo a wotie me ɛno akyi no he is the tree of life Oka di semti mienu chemu nso a oh wane enkwadua no na enkwadua no de obedi na ba no bia no enyade a obewuda odofo a otie me don yimo no Jesus Christ is a giver of life Yesu Kristo o mankwa se odo ho to no so a oh yade mu apomedi mu de ye hunu ikura ye fere ne wuo no ono de se ye fere ne na ɛne nti owusɔre yɛ nɔpa no ɔse kristo mu ateasefoɔ ɛne kristo mu awufoɔ nyinaa bɛnya daa nkwa dwan mo nyame nhyirawo sɛ ne wahunu Yesu Kristo sɛ de wɔte wɔ wabrabom ɛne awurade ɛma wɔ hoɔden na wɔ nhyirawo yɛ mɔ mpaeɛ ɔtomfoɔ nyankopɔn dwan yɛda wase sɛ wɔ ama yɛhunu sɛ de wɔte yɛnyɛ hunu wi ma yɛ hoɔden ne yɛ ne wɔ nante ne anya dankwa ama yɛ kra ɛyɛ wɔ somfo ɔsɔfoɔ Edward Nyako nyame nhyirawo
Osofu yedasi wono kwa semwa wadi ya brain. Nyami nshira obibri. Se winya adajie etie yen. Epesi yeti wonka. Se wase mbisa. Se womu wabima yen. Se bia. Opese yebuwa wo Bible adisyemu. Frey. Esi 050-156-1849. So 050-156-1849. Bet miso atreye esi email address iso. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. Anansu so bet mi atreye esi address iso. Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana. Ghana Union Mission of Adventists, PO Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Nyami Shraubibri, Midindi Ekuya Asabia.
AWR Ghana.